Hey, yo, Kenny.
Siwezi kulala nasinasia, fikra yangu my dear naumia. Siwezi kulala nasinasia, fikra yangu my dear naumia. Ndawa kuzima tana na mwaza we baby man, kwa nini misimuani? Oh, fikra yangu nikikami na kosaga furansi, demti ya machoni. When you kiss me, kaga mto mi and I see. Ah, baby, I'm gon' be usi kunaiti. Kipi kara, fura, sana. Uwe ukafanya ukani kimbia. Maneno yara, ma, na fau. Ah, so kwalu anani sushia. Misi kuon, na isi kweke tu. Yani doton, naona mapepe tu. Mina kaga fon, na kula mpepe tu. Yani mbona sikon, niya chante seke mi, nye. Siwezi kulala nasinasia, peke yangu my dear naumia. Siwezi kulala nasinasia, peke yangu my dear.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.